kunyamazishaga pale napokufikishaga chaka kwa dera so kichumba kinini za kichaga
Nishike mabebe, yote vyako silete majegeka Kuku mayai nitage, zama chini safisha pigade Uuu, ndadi ushinduwe
Vile nakunya mazishaga, pale napoku fikisha